tababar moodare ay doonaa muddo lama maalin ah iyo waliba wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya aan qabatay ururada bulshada rayidka ee magaalada Baydhabo Hanaso iyo ku shalqooyeen xafado magaalada Baydhabo iyo xarooyinka barakacyaalka ujeedka tababarka ayaa haysta bulshada lanfaansi ilaa heerka suuqa amniga iyo wada shaqeynta ciidamada booliska iyo qaybo shirdumeen bulshada ankoreen agaasimaha gudaha wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Axmed Yaasin iyo sharaxaad ku bi ujeedka la kulay tababarka
degmadan Baydhabo ku qabarnay oo ku aadan baahiyaha iyo xaaladaha dhabta ah ee ka jira degmada say soo la falgalaan hay'adaha amniga bulshada qaybeed kala duwan iyo maamulka ma jiraan isu imaatno iyo wax la sameeyo ee xogti aan aruurnay waxyaalaha ka soo baxay waxa kamid ah in loo baahan yahay horta in bulshadii hay'adaha amniga dadka barkacayaasha hal isu keeno ee say iskula shaqeyn lahaayeen ee hooshoose noqon lahayd iskala shaqeeyaan kanna waxay tahay baahiyihii waagaas aan soo ururnay waxyaalihii ka soo baxay kulankan maanta ii bari kulankan labada maalin ah wax focus ka saaraya marka sidii la saray shaqeyn lahaa hay'adihii amniga oo halkan joogan IDPs-ki iyo dadka xaafadaha inay wada shaqeyn fiican yeeshaan qaabka ku wada shaqeyn lahaayeen is-aaminaadooda lagu hagaajinayaa se soo la xiriirayaan dadka barakacayaasha dadka xaafadaha deganay iyo hay'adaha amniga marka inta dadkan idintii dhan waxa inta la soo keenay waxay tahay in awaataan fahantaan amniga isoo u shaqeeyo sidii soo la xiriiraya sidii soo la falgalaayo ee tababarkan waxa rajaynaynaa haduu Ilaahay raa inuu wax weyn idin ka tari doono marka idinkana ku laabataan ee hay'adaha amniga ka imaadeen ama dadkii barkacyaalka ka imaadeen ama xaafadaha ka imaadeen marka ku laabtaan idinka ka rabaa ina tabliiq noqotaan dadkii risaalada gaarsiisan oo dhahdaan maxaa lahaa hay'adaha amniga maro badiyaad in la shaqeynayo dacwoonkiina soo gudbisan kartaan rugii booliska atay kartaan maxaa lahaa nabad ay ka shaqeyn kartaan waxyaalaha soo dhana focus ka saari doona haddii Ilaahay ilaato tababarkan idinkana wax la idin kaga baahan tababarkan inaad si fiican ugu faa'iideysataan waxa rajaynaynaa marka haddii Ilaahay raato tababaradan iyo kulamadan wasaaradda amniga wado in la joogteen doon haddii Ilaahay raa
dhanka kale gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Baydhabo iyo waliba uu ku hadlay muhiimadda bulshada uu san leeyahay tababarku
shalan kadib idanka faraxsanay in mar kale aan isku kooyno kulanka kulankaas oo geeke muhiim ah oo ah si dadka barakacayaasha ay dhibaateysan xaaladdu dhabtay lagu ogaado lahay iyo sidii bulshada anas dhaxgal lahaytay laamaha amniga la wada shaqeyn lahaayay ujeedkana intaas ii idanka faraxsanna way rajaynaa in warbixin badan oo meel raayisa dadweynaha ka doontano wali caqabada ay wali u leeyahay oo dadka barakaayaasha haysadoonaysan gudbi doonta tan kale maylin baahnaa mar walba in ay onay dad mayl raayis minnaa si wada jir ah leen wada shaqeey leen ku wada shaqeey deegaankeen amnigeey iyo xaalado shay oo may buuhan kuma yimsiin in shaqada horumar ka siin leen ku wada shaqeey lahay sidii in iska gargaar lahay sidii in isku war haay lahay intaas uu may buuha way ku fadaa lagu fadaayeen bulshada oo degan degmada Baydhabo maamulka degmada mar walba xaalado wasdo aan la socdo way diyaar garayaa in mar walba dadka bulshada garab surunaad deegaanka horumar sheeyni ku wada shaqeey si kuma hanagaan marka barnaamijkeena intaas ah yaa ka gibi gibaay
wasaaradda abniga Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wada dadaalada ka haqa joog guud ahaan abniga magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay